CKMusicPromos.com.
Abakusatera chimbina barubura mufire muche kwate aku. Era kuno funa five.
Imagine.
Basopo.
Narishi wako na fumecho jeti negeru kurusha ini. Soja me komando rukwa na rusendera pakubea. Shimwe na woko na fuma. Shimwe na maba pia shimu. Famili pia nilebu. Kurani ya watiku inapani. Shafuma kukuru parwa wina. Metro nchirengira kukukushina. Magarish family kapume muride. Shafuma kukuru parwa wina. Metro nchirengira kukukushina. Magarish family kapume muride.
Chitangana lule shoko na fuma mbona kwa tirimdi I've never been there. Kutavyo kuchushi no kwishi vaso mbona kwa tirimbi no kuchula I've never been poor. Gana kwebo mwona pita kuwakana. Gana kwebo kona kudira kutiwakana. Lupwene penja shipule mama fiashi. Nikulio imwendo kekale wino kutashi. Ifata tuwa kulanga wa mwana kato. Gana hivi paine na katapa kutinatua. Kuta kwa bati tata wezuni ya keleke. Kiristu mwana saba kolo jangote.
Shafuma kukuru parwa wina. Metro nchirengira kukukushina. Magarich family kapume muride. Shafuma kukuru parwa wina. Metro nchirengira kukukushina. Magarich family kapume muride.
Competition count me out. Njifuaina fewe bakupera feku makiashi. Icharota chaba kia kunjusha. Voice to shamu mwona tefinji. The best on you wishing bad. It's another family scope of survival. Muri mwasana. I wish you about the film. Pita munga ta umpeperero. Kuangora mika komu mapepo. Life ya mapepo zero. De tuka chomboro nero tuka mwona piro. Kulani ya babiate kumpisha. Nani ya ruka kapondo. Life ya muimpisha.
Narishi wako na fumecho. Jepti negeru kurusha ime. Soja me komando. Rupa na rusendera pakupea. Chimwela mwaba piashimu. Famili pira nilebu. Kurani ya watiku inapani. Shafuma kukuru kwa mawika. Metro nchirengira kukukushina. Magarich family kapume muride. Shafuma kukuru kwa mawika. Metro nchirengira kukukushina. Magarich family kapume muride.
Kusati oko kambeza. Tu wabane mpumu kindeza. Na maustas Boswa Numumba. Na iwe X Family. Bigi chopa chambeshi. Bostunya yellow. Copa boys. Self boss. King Katis. Papa Skore. Timpapa Badupa. Social bad nigga. Chow down. Boteki babonga. Let's buy electronics. Fiera no usaka. Kanari rako katmani parusaka. Bote sent. Baheri gachan. Man from G Mafia. Aronzo.
Chino Aritola Super Zala Jeff Justin Mordaz
Smart Social Boss BTM.
Exclusive from CKMusicPromos.com.
It's the bigger with 10.